More music at lucyfoons.com.
Come on. Yeesh.
I'm showering blessed toka juju. Namwamini Mungu sina gundu. Hata ukiwanga mixa juju, bado nitashukuru kwa vitendo kama bubu. Akanipa na mi uhai, akatupa na kadivai. Shetani shindwa usijidai, mi mtoto wa Mungu na madhambi shakinai. Hata kasi na kitu mifkoni, nimechill maskani na shindi ya maugali. Mboga maji kachumbari. Yeah, sina rush. Mdo mdo taratibu siyo case. Nitapata na chota kamo bless. Yes, I mean more cash. Dash, sipigi. Piga mbanga, piga deal, piga tiz, piga mchongo, piga ishi na yo deal ina money. Piga vita, piga ngumi, piga yowe, piga nduru, piga chef ya kuna tena samahani. Amen. Baraka kasadaka na shukuru. Nisipopata nachotaka sikufuru. Hapa nitaka nachotaka niko huru. Spiki mbichi mina vaski ya kuhuru. Ukinisema ukiwa bado na hema, na kwamba siko vema na kutakia mema. Siku pingi kwamba sina shilingi, najua yupo dingi, siku nyingi mshindi. Na nitashinda hata kama unapinga. Nazidisha kuringa, kuna wakunipinga. Nini kiwingu, leta hata na pingu. Mzidishe na majungu, bado niko na Mungu. Amen. Bless me. Wasidia e one on this me. Wape long life, long time, long living. Ili waone ambavyo nani kiss me. Yeah.
All I see is your blessings, Lord. I need your blessings, and I need your blessings and blessings.
Hi.
More music at exclusivetunes.com.